Drum on your Joe with the same heat. Yeah, Joe, Joe won him MC. Drum on your Joe with the same heat. Yeah, Joe, Joe skim MC. Drum on your Joe with the same heat. Yeah, Joe, Joe won him MC. Drum on your Joe with the same heat. Boy, Joe, Joe won him MC. 92345, diplomats. 96789, doing raps, touring worldwide. Growing and flowing, the loves that we're showing, so for flowing, and you know it's Valentini, Ime, Pita, Naka, Zedia, Kika, Wakini, Shakima, Teifa, Tusha, Fika, Tuli, Kwebu, Tuta, Webu, Tuta, Zidi, Webu, Shala, Paka, Pebu.
Napotokea kwenye mlima mrefu, jethuluji, naziwa leje kina kirefu, usije bugi. Panaitua bongo jina list, Tanzania, new flavor, ndani ya bongo, lemi, kikiri, na ear. Miaka 30 metimu kwa tasnia. Squeezy ajila rasmi na pato tunachangia. Yulize ila sanani wangapi wangeangamia. Mola warehemu wenzetu alotangulia. Na hundo muda bora kurudisha kwa jamii. Shukrani kwa kila moja kwa kutunza hifasi. Wakati unaburudisha zingatia nelimu. Desturi na mila za taifa tuzeshimu.
Yeah, 30 ya bongo flavor tusifananishe. Dole nifanya sama swags na kumana mishe. Shout out to everybody, kila mtu alikuwa na vision. Mepokia kijiti mnauna saivi mekwa competition. Staki demo limsikiliza human nature. Mpaka leo natuwa mikwaju to what think is in my nature. Signified bars, no respect imekwa permanent. Walonekana vichia, saidi wanapata sense.
Kama energy, kipwambo kwa stars, flows na remedy. Now we go down in the history like F. Kennedy. Na vision shout out UPHD na so Hemedy. Tuliko toka napa, wasn't justice to manage it. Nisheza homo kali zilitengenezo bombs planet. Baka Afrika ikajua bongo forever is home of talent. Na kusu inspiration, see how you did it. Shout out kwa wachonga njia wote na appreciations kwa magwiji. Came a long distance while setting big plans. Toka loko mpaka leo, game is facing big brands. 30 years down and now it's getting bigger and bigger and bigger. Bigger business in town.
Hey, it's our favorite flavor. Good thing na vutia mbaka neighbors. Shout out to pioneers kwa kuipiga near legas. 30 years we are here tunakwenda. Ilikuwa ni shuba na mikasa. Zizo kufanya game unaonekana weki baka. Mefikia semu bila uwepo wako woni hafla. Tunifunza bongo flavor weni baba weni hasla.
Toka kuitwa game ya usela au uhuni. Mpaka leo imegeuka biashara na makampuni. Kutuletea tija chanya from ya mala na wazabuni. 30 years bongo flavor dithi tunzo vitabuni. Walitonya tusijingize kwa mambo. Laba tujishkize tukando kwa mtoto wa kike. Mziki hakuna chance ya kuenda. Ila kina jide komando aliseti standards na mambo. Na mpaka leo mziki fans wanaupenda. Zilizo chongwa kitambo ndo zinatupa mipango. Na usweni tu huko borders tunakwenda. Shout out kwa wafungwa milango. Lo isingi kuwa majigambo. Na bila wao inge stop tusinge penya.
Yeah, toka 90s ivo kuja sijawahi kuchuja. Sobara tuzenji kisiwa cha Pemba Dunguja. Afrika na dunia kwanza toto adiwa kubwa. Na zungumzo midomoni mwao yani kama lugha. Bongo flavor ndo imefanya mokoto na kuja. Miaka 30 na bado moto ni mkubwa. Doto ni fusa, so tuendelee kuilea game vyema kama mtoto wa Moze Yobo kwa kusa.